Rizzo,
Shy Man Bombardier.
Exclusive Quaza Music Blog.
Mr. CRG.
Nenzo ya faine kunkala neka. Nenzo wana munganiza sila ine akani leka. Nenzo wana munganiza yondari kasala neka. Nenzo wana munganiza chucha ine akani leka. Apala nje niri single. Ninga chite vili vansa venifuna niri single. Nikafuna nikone wachisaka, I'm single. Nikafuna lelo nito winga, I'm single.
Akakataska masingo, nikabata bantu bene bali single. Akakataska masingo, nika ise bantu bene bali single.
Apa manje niri single, hey, I can do what I want, nikafuna I'm ready to mingle. Oh, ni mubiri wanga apa manja nili pressure free. Sininga na me, I'm so happy. Kolo phone ikalila, no worries. Sininga na me, I'm so happy. Very happy. Apa manja, I'm riding solo. No maringi ringi one bo better. No maringi ringi ulikuti. Nangana bandani kasi ulikuti.
Nenzo ya paine kunkala neka.
Ni fala semtoloshi. Link up kumazulo na katorothi. Nobody kuniuza oposha na wosa posha nga niliparoti. Yusipa dead neka ninga jena chikanda. Kunyumba na kuma popcorn ya lizanda. Nostata yanga ningenesa mumarizoni. Wakanifunsa niliza chape marizoni. Kuseka sili, kai stili babidi. Nindiana zambo nifunsa povama baybridi. Segula phone yako, nangai vivintako. One day baby, mumzaka one lako. Wala, hapa nili very 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 single. Dine nisobelela uko kumitiko. Paka vipako baby puela upiteko. My girlfriend won't be tundabaine.
Apa manje niri single. Ninga chite vili vansa venifuna niri single. Nikafuna nikone wachisaka, I'm single. Nikafuna lelo nito winga, I'm single. Apa manje niri single. Ninga chite vili vansa venifuna niri single. Nikafuna nikone wachisaka, I'm single. Nikafuna lelo nito winga, I'm single.
Exclusive on kwazamusicblog.co.
Akakadansi kama single. Nikabaja bantu bene bali single. Akakadansi kama single. Nikabaja bantu bene bali single. Akakadansi kama single. Nikabaja bantu bene bali single. Akakadansi kama single. Nikabaja bantu bene bali single.